yeko abane ni anongo. Soche pazo mwezi atatia machita nazo. Muwati witenzo onse ondifunira zabwino. Zona mulungu atate ama kwa nilitza malonje zano.
Alifali amba mwini zonse mbuye mulungu. Kama ona ine ona ni kulu wake.
Mwenezo sisa kulu
wake. Mbuye mulungu mwenezo mse.
Mbuye mulungu mwenezo.
Kama ona ine muone kuopsa kwa
ke.
Sana lole moyo wanga utahike. Anandipira nandipugula matope. Sana lole kutindi aloke. Anati sisa tanda unditatiri. Pambuyo unditsatire, sisantanda unditsatire, pambuyo unditsatire. Kodi muda werenga poma, wole mbebandi paulo ndumu. Karata yopita kwa akorinto. Cha utateka antu achabe chabe. Na wako derabe. Wana korinto 1:27. Kwa umusimu na werenge. Mta werenge akorinto. Kumana choka na madingo. Wana korinto 1:27. Cha utana malenga. Ambuye mulungu mwini zonzo.
Ambuye mulungu.
Sitinga pete zonse za ukuluwa.
Sitinga pete zonse za ukuluwa.
Mbuye mulungu mwini zonse. Sitinga neleza mbiza kuopsa kwa.
Sitinga neleza mbiza kuopsa kwa.
Sana lole moyo wanga utahike. Anandikira nandikula matope. Sana lole kutindi aloke. Anati sisa tanda unditsatire. Pambuyo unditsatire. Sisa tanda unditsatire. Pambuyo unditsatire. Yeah.